vitengo ye na bakumi bebase akamwenyu yongeza amatondo sangula eche yachakoma amatondo twafuna ebimera fe twabaza ebikutiya mulete abasombi bakuno amasepiki tega chamala ze singo wakuno nenda kugata na mbaga tugenda kujanjawaza era tugenda kusakanya tugenda kubalabala ebisero bigenda kujula